kahle yazi ndichukumisa indawo obu obuyikhathalele obu obuyikhathalele.
I need to live.